exclusive from ZambiaMusicSite.com.
Somebody rap killer, shame off your inner jump. High not.
Yeah, me a come from nothing, completely nothing. Couldn't you take it when no? Maka ya bashima, uka funse kugeto.
Beze kutisula manje ndiye wango tiamu. Since way back haso na ibirivamu. Bati wena wenzo kamba ni vichitilamu. Sikufuna kwanga ni mbavu za mulungu. Haso ndiye kiosa tulesi na vizungu. Sharp guy crisp tiz ndiye wakamboni. J mafia pita so wanzanga pa komboni. Piki na shafeo wenzo beze kapaduze. Katembula na yemi wana fampula paduze. Gala chemu ize vitu vonse ni tawi. Gala chemu ize vitu vonse ni tawi.
Me, I come from nothing, completely nothing. Couldn't fake it, but no. Maka ya bashima, uka funse kugeto. They know my story. Couldn't fake it, but no. Maka ya bashima.
Sivi maoneka gati zunge ne samo ntishi susanveka. Ufanika kukosa kuti vintu vibalance. Not every time kuri juti na manase. Tawizina mwakatako bible. Paya kine ndime ma disciple. Ufanika kuziva kuti mwamuna ninjanji. Winangu ni player party kwa shota supporter. Not akamweza ati ndime ma supporter. Waibala kuti ndime mweze na kuponta. Na watezi wama kamba mwamuna ni mutu. Sekulisa menso falako na matu. Falako na matu.
Me, I come from nothing, completely nothing. Couldn't fake it, but no. Maka ya bashima, uka funse kugeto. They know my story. Couldn't fake it, but no. Maka ya bashima.
ZambiaMusicSite.com.